Kwanja na wana panda kwenye chati na panda kama designer nagonga kush na wana na preach peace na wana nagonga glass na wana nagonga kali na wana tafuta chako pange usipangiwe leta udananda chunga sana usidandiwe I'm the best rapper nigga sadi siwe I'm cursed nigga I'm on my legacy we mzi ni sawa na taa maisha yata kukata na we unataka kunga kaza zisake chapa kabla jazima yota shake wengine na pesa bala wengine na kufa na nja amsha ubongo jumba pambano sikate tamaa kuzaliwa na kufa maskini kata mimi ni mtoto wa uswazi na uswahili wangu we ni mtoto wa kishua na ushua wako we siku muona chura na ushua wako ila kwetu kuna chura na dab yako ra
Na lana wezi fanya nacho fanya Marapo wako wako hoi pumzi ndogo kwenye kona na wabana Tashika dabu atakoma Wakini kuta na jichoma Nikiwa high, nikiwa nduki ujue kinachofuata ni noma Maniga, you know I'm kidding them Marapo wako wako wapi waleta be killing them Kama you is country wizzy maniga Wapuzi puzi si wataki maniga Makuzi kuzi shenye chinja maniga Nataka pesa mchuzi mchuzi believe that Money time no drama Usini you is sana Look at me, what you see That nigga, Osama Sina time ya kubishana Luga yetu si bugana Real quick, real talk Work, Rihanna Styles out, koji sifu tu Wezo wow, badu mdogo fool I swear I hinder them, Yesu Christu Wasaji sex, take a bifu Hini dinji zaidi ya noma Na chana mpaka na washona Ukini ono juu, miu kutuna na Noma